Samala timakhala kunena mabwereza bwereza kuti iyayi chonde kusewera kuzifika kuti samafike mpaka na kuti iyayi tu abamba auja kunjenjemera etu mpaka na iyayi akukukuta mano kudanda kuli kuti akaniza kusewera zonse loto samaitofika pamenepo kuti mpaka na iyayi tatamangisa kuchipatala abambo amenewa akuti iyayi sizili bwino ndithu sizili bwino konse akuti iyayi iwo ndithu angotuluka kamfuno bwanji isa kusewera zonse loto samafike mpaka pamenepo don't be addicted yetu nkhani yake njichocha uveka bwino kodi njichonyo koma iyayi uthenga ndomene kuti samaita ufika mpaka na kuti iyayi mtendere wa mtima kusowa nkhani yake ndithu simunazawere zonse loto timakhala tikunena mubwereza bwereza kuti chonde muzisewera mosamala komanso masowera a zonse loto ndi anthu okaokao omwe ali nzaka 18 kupita mwamba chifukwa icho kuti iyayi maganizidwebe amakhalabe ndithu kamachikulite kaluwamo koma makusana ndakulandirani ku tsiku lina lopambana la utawaleza drive home zonse loto kusewera kwake star 4363 hash komanso zonse loto.co.mw